Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
So anaanza kusema pale kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya 8. Anasemaje?
Mstari wa 9.
Say louder. 1 2 3 go.
Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana yake kuna wengine hawajaijua. Ila ninyi mmejaliwa kuijua.
Yes.
Ndani ya hiyo neema kuna nini?
Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Ingawa alikuwa tajiri.
Hapo nakuelezea. Hiyo neema ikoje? Hebu angalieni hiyo mistari. Hebu isomeni hiyo mistari kwa utulivu. Read. 1 2 3 go.
Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu.
Alikuwa maskini, alizaliwa maskini au alikuwa maskini kwa ajili ya watu fulani? So meaning he was rich.
Yes.
Na ameandika hapo ingawa
alikuwa tajiri.
Ila akaamua kujipukutisha yote alionayo. Please don't forget, this is the guy ambaye Biblia anasema hivi, nchi na vyote vilivyojazwa ni mali yake.
Yes.
And he decided to be poor for some people.
Yes.
I refuse to be poor.
Sijui
hiyo account iko wapi yenye maela yote ya Yesu.
Yes.
But wherever that account is,
yes,
is directed to my account.
Amen.
Is directed to your account.
Amen.
Is directed to your business.
Amen.
Let that money come now.
Amen.
Mtu wa dini nyingine au wa imani nyingine au wa dhehebu jingine au wa kusanyiko jingine anaweza asiamini hayo. Kwanza vitabu vyao havijaandikwa haya mambo. Okay, inawezekana vimeandikwa lakini mchungaji wao hajawasomea.
Yes.
Haya, wewe umeona? Do you know? Tulipokuwa tunasoma shule kipindi kile, walimu walikuwa wanatuambia twende shuleni na kitu kinaitwa pay in slip. Ada ya shule ni milioni 1,700,000 kwa term. Lakini huendi shule na milioni 1,700,000. Unaenda shule na nini? Pay in slip. Unampelekea mwasibu wa shule karatasi, kakaratasi kadogo tu hivi, ka bank. Na anaamini hela imeingia. Huhitaji kuniambia mimi ni maskini au ni tajiri. Nahitaji tu kakaratasi.
Yes.
Kenye wa Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Kana nitosha kabisa.
Yes.
Kana nitosha kabisa.
Yes.
Inaitwa pay in
slip.
Say ah.
I
didn't know. Kumbe I have money. Look around your neighbor, say I have money my friend. I didn't know. I have money. Namuuzia mtu kitu mahali. Anakuambia hivi, ingiza kwenye account.
Yes.
Ukimaliza nitumie, nipigie picha karatasi. Oh, baligo mnaweka.
Yes.
Nipigie picha pay slip yake. Halafu unitumie. Unaambia bwana nisha kuingizia hela. Kwenye simu yake hela haionekani. Haionekani makaratasi. Milioni 5,300,000. Haionekani makaratasi. Haionekani. Kwa mbeti unangalia kwenye simu ndo. Karatasi la kwanza naingia. 200,000 naingia. 300,000 naingia. Kanakuja tuka message kanaandika hivi. My question is, ka message kameingia kwenye roho yako?
Yes.
Nauliza ka message ka muamala huu?
Yes.
Kameingia kwenye biashara yako?
Amen. Amen.
Tunatofautiana jambo moja tu. Kuna watu wanaishi kwa kutegemea what they have in their account. Na kuna sisi tunaoishi kwa kutegemea pay in. Because that is the proof ya muamala. Hili andiko ni proof.
Yes.
Ya utajiri wote tulionao ndani ya neema ya Kristo.
Yes.
Leo nimekuja na ujumbe mmoja. Mungu ameniambia. Siku ya kwanza mlizungumza kuhusu ndoto, kuwa na projects, kuanza vitu vikubwa. Siku ya pili mkazungumza ndoto na kuretrieve data. Leo, go and fund those projects.
Yes.
So today, by faith, karibo laka yakata. I am funding this idea in the name of Jesus. Money is coming. I don't know where it's coming, but I know in the account of the Spirit.
Yes.
I think, Lord, you have already given me the money.
Amen.
Say, I already have the money. The fund is already given. Kazi ya neema ni kukuhifadhia mzigo. Kazi ya neno ni kukutonya mzigo ulioingia.
Yes.
Kazi ya mdomo wako ni kuretrieve. So, how do we do transaction? By the word of mouth.
Yes.
Unapakua mzigo kutoka kwenye neema, unauhamishia kwenye mradi wako. Unapakua kutoka kwenye neema, unahamishia kwenye mradi. That's how it is. Huhitaji kwenda kwenye benki yoyote. Swala la kwenda kwenye benki au kwenda kwenye wakala wa Tigo Pesa na Mpesa ni hatua ya mwisho sana. Alafu ni hatua nyepesi sana. Hatua pekee ulionayo. Neema ya Mungu inakwambia hivi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa neema inakwambia hivi, there is a bundle of healing for you. Now, nahamishaje? Neno, as if kulituma neno lake, nalo uwaponya. Kwa hiyo neno linapeleka mtonyo. Oya, oya, umekuta kitandani umelala. Neno linakwambia, wewe, ushapona.
Yes.
Angalia neema. Neema ya Yesu Kristo imekupatia uponyaji. Yesu amechukua uponyaji wake, akautumbukiza ndani ya kopo linaitwa neema. Fungua kopo ilo chukua neema.
Yes.
Unauliza na funguaje? Fungua bakuli la mdomo wako. And then unaanza kwa jina la Yesu. Navuta uponyaji wangu.
Amen.
Unaanza kutamka kwa. Unavyo tamka. Mzigo unatoka kule shwiwa. Shwiwa. Tufii tena. Shwiwa. So there are those prayers of repelling poverty. Nakatao maskini. Hiyo ni junior level. Senior level ni hii. You don't even mind if there is poverty.
Yes.
You don't even think about it.
Yes.
You only take from the bottle of riches called grace.
Yes.
And then you shift to your account. We call it money transfer.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mtu ukija na kwambia I'm about to do money transfer tonight. Now, let's read there. Tumaliza kumstari mako na mwingine hapo haelewi. Kwa ina maana ni rahisi hivyo? Ili iwe neema, lazima iwe rahisi.
Yes.
Ikisha kuwa ngumu tu, sio neema tena. Ngio kia jina kwambia, mwambia, ili iwe neema.
It must be easy. It must be easy.
Ikisha kuwa ngumu tu, grace is not involved. Ni akili zako. Soma mtumishi.
Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Uh-huh.
Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili.
Si kwa anapofanya hivi, anasema hivi, maana mmejua, maana yake Paulo anajaribu kufanya nini? Anasema hivi, let the grace teach you.
Yes.
Let the grace educate you.
Yes.
So this is the education of the grace.
Yes.
This is how grace educates us. So we have the education of the grace. Now, grace is supplying its knowledge. And this is the knowledge of grace.
Yes.
Jinsi, Yesu Kristo, alivyo kuwa?
Maskini
kwa ajili yenu.
Ingawa
alikuwa tajiri.
Ili kwamba
ninyi. Ngoja kwanza. Hajasema kwa ajili ya watu wengine. Ili kwamba ninyi mpate?
Kwa matajiri. Kwa umaskini wake.
If I had 300 million in my account and you had maybe 2 million in your account and I decided to wire or to transfer my money to your account, This is debit and credit situation. Alikuwa matajiri, sawa? Halafu, akawa maskini, minus. Account sasa haina hela, imehamishwa. Ili nyinyi muwe matajiri, kwa sababu ya nani ame debit? Bankers wamekimbia. Sema wewe. Nani ame debit? Eh? Na nani amekuwa accredited? Exactly.
Ni kama songesha tu baba.
This is debit and credit situation. So God debited from his account.
Yes.
And it has been accredited in my account.
Yes.
In my spiritual account. Now my job is to go to the bank and draw. How do we draw? By the word of our mouth.
Yes.
Because the word creates. The word creates. And it cannot create if there is no amount. You see? Hela inajenga. Tunakubaliana? Lakini huwezi kujenga na hela iliyoko benki. You must go and draw to buy materials. You must go and draw to pay fundies. Hela inanua gari. Lakini huwezi ukaenda kuambia watu hivi, unaona hii hela? Nyinyi watu wa Toyota niuzieni gari, unaona nina hela? This is what many Christians does. You are showing your Bible to your situation. You are showing the devil the Bible. Unaonyesha umaskini wako Biblia. Neno linasema. You didn't start saying. You have to come. Listen to this illustration. Unatakiwa utoke kwenye neno linasema. And then you come into the consciousness. Now you don't speak because the word it says. Now you speak because you are conscious enough. Now you know. There is money in my spiritual account. So yes. You just vomit and say, let there be house. Let there be customers.
Yes.
I command that thing to come.
Yes.
Why? Because in me, I have a spirit to pull it to my side.
Yes.
There is too much invested by Jesus Christ in me to pull anything and anyone to my direction. Watch me. By 2024, East Africa, when they mention 5 influential people, you will see my name there.
Yeah, man.
It's not about what I can do. It's about what has been accredited in my account by the Father. Angalia, nimetoka kufundisha kitu hapa, and I want you to catch it very critically. Isiwe issue ya kusema hivi, neno linasema. No, you have to get out from neno linasema to the consciousness and reality of believing that it is true.
Yes.
It is true. Jesus Christ deposited wealth in my life. In my life that is wealthy. So I walk confidently because I know it is loaded. Money, wealth has been loaded in my account. So I walk with that realization. Now, when I talk, I don't talk like the one who is trying. I have this boldness. I have this assurance. I have this faith of pulling anything because I know in me there is worth. Net worth young is as equal as Jesus. Mind you, he emptied himself to fill me.
Yes.
So to ask me, my net worth is to undermine me. My net worth is as equal as 2 Corinthians chapter number 8,
yes,
verse 9. If you can equate that, then you will know. Now, tunatofautiana. Elon Musk atatakiwa kufanya mavitu mengi ili awe pale alipo. But as for me, I have one business. Lepro shagle. De zuza keftolaria. Engo klepra fakida has to bear. Things are arranging themselves to my direction. Amen. Kama ambavyo wengine wana uwezo wa kuvuta mtu kutoka Mwanza kwa hela, I can sit here and say galuja gabarola kiatande maloko kaladika payakata. You are coming to da. You yes. are coming to my shop. You yes. are coming to me. I will work with you. You are coming to me.
Yes.
Maybe you really understand. I'm passing by every single day kwenye eneo fulani, kwenye uwanja fulani. Wengine wana uwezo wa kutoa hela wakanunua, au wengine wakatumia vyeo vyao na influence zao wakapata. But as for me, ambaye sina baba serikalini wala mama. Hallelujah. Hallelujah. So some of us, we don't have people to speak for us there. The only thing we have is the word of the scripture. No kitu pekee tulichonacho. So what do? We walk around. Kama ilivyokuwa enza kina Abraham, Mungu akuwapa fedha wala akuwapa dhahabu, akuwapa chochote.
Yes.
He gave them wet.
Yes.
So now this is what we do. We talk. This is the area.
Yes.
That I want.
Yes.
I command you to come to me. You are mine. You are mine. I have what it takes to have you.
Yes.
In me, it is loaded. Do you know? Ukienda kuomba visa ya nchi za watu, mfano China, nchi mbalimbali, one of the things they will ask you is to present to them bank statement. Whether at the moment you have money in your account or you don't have. As long as you could present bank statement ya miezi mitatu. Do you know they will trust the papers? Hello?
Yes.
Unaelewa?
Amen.
Wataangalia makaratasi, wataangalia makaratasi, wataangalia makaratasi. And I don't know the rest what they do, but all I know, I presented the papers. Sometimes, in other situations, just present papers. Just present what the word is saying. Just present pain slips.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.